ZLatestMusic.com.
Shifty on this one. Strokonic voice. Black Jaguar in the building. The Jaguar, you know. The Jaguar, you know. Inge kuna unikwani. Ukusi ya kutelwani. Univoni havakeni. Vanichi senize usakoni. Kuzwa kwa wana na kwa zikolo. Ukusi ya yogi mitolo. Na kuka baby nize follow. I can't rest without you. Let me tell you my baby boo. I tell you thing I love you my baby. Swalamo. Baby swalamo. Swalamo. You are on now. Penda sana umke wangu. Swalamo. Swalamo. You are on now. Penda sana umke wangu. Uyaka ushimbile, moya waka ungile. Kwa vashe milu fitile, kivanda vazive kiwena ya ketile. Nili swalamo, nili swalamo. Kivanda vazive kiwena ya ketile. Swalamo.
I'm back with the track to the people, you know. The love is so sweet, baby you are beauty. To me you are right, the love is the bright. Don't go away far from me, baby girl. True story, just believe me, mama. Magelo wabatapa wakeni, batahe bateni, stew abakwani. Akibunde felari lato unani, nipilu ya hawo, posishemo unani, bebe. Tualeka mbebe biwa niketa. Neke mwahala maku wakiwena ye niketa. Lilato kawunga tabendo unifa. Na kusepisa lilato anina kulimata. Nikwa lulele bekina yango ngota. Neke kukufumana mama sila na kuketa. Baby, wewe mimi na kupenda.
Swalamo.
Ulaze Jaguar.
Baby swalamo.
I'm back with the fact to the people, you know.
Swalamo.
Swalamo.
You are on now. Penda sana umke wa. Swalamo. Swalamo. You are on now. Penda sana umke wa. Uyaka ushindile. Moya waka ungile. Wabashe milu fitile. Vata vazive kiwena ya ketile. Ili swalamo. Ili swalamo.
ZLatestMusic.com.